Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Kaɗai kabaruji amin fulfulde ɗimin jogani on beete alalbare sappo e tati lewru octobre hitande 2020. Sakiraɓe heeɗiɓe ɗon gonɗo limali fo e mangal muɗo jawale moɗo wa yamde jena ƴaɓɓureke silima sappo e ɗiɗi Ousmane Niane Boule kabaruji ɗo nujiredi wonen to ɓoggi jande tum. Ana ciiɗi fawoteji ɗi keɓe waɗede nde wiyande ministére kumeniɗo hajuji mali gonɗi sella haali ka haala leyagol makko ley leydi Maroc parti politique nga jogaji kawta e makko hakkillo. Murtereji musidɗi en signiniɓe sappo joyi lewru octobre sentad e syndicat ngaji kewɗi joyini himmeji mumɓen yesso laamu o ɓe fuu koɓe dartata kabaru no ɓe gollirta ɓeyda naɓede yesso. Coggu nguureji ɓurɗi horsude fa han ana keddi ɓeydade ley lumoji capital ngal ɗum ko metti somotoɓe. Yo ɗi woni sembe kabaru biyata ko bisimilla moɗon heɗade studio tamani. Fa hannden taƴaral heɓaka nde wutteji hoorejo leydi e député e ngaruji ɗi kani waɗede ministre kumminiɗo hajuji leydi meɗen gonɗi sella holliti wide ana tiiɗi fa wutteji ɗi keɓe waɗede nde wiyande o haali ɗum altinaire heccikene ley dawol makko yaade ley leydi Maroc sini won parti politiqueŋaji yogaji ɓe ɗum nangi hakkillo yogaji ka ɗum wela ɓe sagitiɓe jiɗa wutteji ɗi bantine ɓe kolliti wide ɗum ana wawi ɓeydude tiiɗallaji leydi meɗen ndi banggal politikaku. Fa ɓeydore ɗen famu keɗɗen Mamadou Sama masiku alisise
dental bali politikoji gondi le fedde FSD holiti na gondi jati hakilo bantingol wattu wutuji garoji di e wi mabbe alhali ndenagu e wattu mo heddani transition o mbawta fi sambinde landinal wutuji labudi keddanna Aminata Touré joko horojo fedde Modek.
Oɗon jiya leydi alhaali muɗum no wordi fay joinde bureau to yimɓe watta warde wote haala muɗum an hani haalede min ka miɗe miili jan hani huncenede hoore tafonde leydi mangal muɗum fu.
Ka noon baale politikoji yogaji kay hono PS Yelenkura holti wiide gondaka fe e bantingol wattu woteji ɗi e wi Amadou Guita hoorejo ndeɗo fedde woteji garuji ɗi ne mbawi jaati waɗede e wattuji sarta ɗiɗi soni ɗum landinama e li anña lobbo.
Joni wona arande amen landinde indi so miɗen jiiɗi ɗum tan miɗen mbawi miɗen kani wadde ɗum saabi ɗe landingol woteji ɗi tan homo fu nafamuɗum woni hen hande somin jiɓe yaltude laamu hakkundere o somin jiɓe ɗum fa golle laamu hakkundere o laato.
Pamatoɓe leydi Mali ɓuuri fuf sidde awo e kañe kedde adnaru ndu daaliki laamukoɓe Mali ɓe banggal anña bantingol.
Sakiraɓe ɗi kabaru co andade mbawi heɓude ɗiɗo ɓembe ande ɗe ɗo hello amen Facebook kañe compte Twitter. Jaddinke kiɗɗo Ahmad Alfaki Almadi darti yafamuya himɓe Tumbutu e himɓe Mali fuu e bonandaji waɗi ɗum waɗi talatare keñen yesso suudu sariya cour pénal international hoorejo kiɗɗo guɓal kaɓantogal dina alsilamen hokki taƴaral wiide caggal han daranoto jam e sariya. Alfaki darti suudu sariya ndu yoppita ɗum caggal ko waɗi ɗiɗi ley tati e wattu mo hani wadde kasu. Fa ɓeydore ene famu keɗɗen Alisise.
Veste bunejo, chemise bule bulajo, cravate bule bulajo, leni won ko kanko Ahmad Alfaki o haali yeso suudu sariya talatarnde. Miɗe yiɗi hannude yimɓe la joɗiɓe Tombouctou mi nimsiti golleji ɗi ngammi fewde e maɓɓe, mi nimsiti du bonandaji ɗi ngammi fewde honoroɓe an le leydi Mali ndi. Kanko gonnoɗo hoorejo police islamique wakkati no ngallude Tombouctou ne wonno e juuɗe guɓɓe jihadinkoɓe hakkunde 2012 warde 2013 ka holiti wiide o waytike omo narda suudu sariya ndu walla mo wadde golleji jan fa holita yimɓe o waytike. Miɗe landini nadde e yimɓe, min jangi golleji goɗɗi, mi heɓi ande wakkati no nanganomine ɗum faabike no milortomin ndu no holitiri wiide kanko hoorejo kiɗɗo jihadiste en omo narda suudu sariyanu jaɓa hono ko wi o nimsiti golleji makko ɗi ko o tuubi ɗum. Kanko Ahmad o ɓami aadi wiide golleji makko fuu waran serta wargol yimɓe kae sattugol. Alfaki nardi suudu sariyanu ndu itta mi notogai gattanoɗe juuɗe makko ɗi. Suudu sariyanu ka jowti sanne kanko Alfaki o holiti wiide ɗu o wara o joɗo ƴeewa hoɗo o wawi wadde fewde ko naari ko. Ahmad Alfaki nangama le hitande 2015 o jugeama o cukkama le hitande 2016 walle duuɓi jeenayyi kaso saabi bonandaji ɗi o waɗi fewde e bililde kae gollirɗi mbindaɗi e finatawa Tombouctou. Ɗiɗo golleji ana jata hono bonandaji gaɗaɗi wakkati no woldene wonnotoni.
Hijande larme Franci huncege beta ko o ley gendi kidal ɗum wonno ko holita e ɗon ko barkan holit ley communiqué muɗum goto kaɓe kolliti wiide won guɓal dan guɓal keddigal ley o nokku ngal guɓal daranoto hono ɓe karnirta kake mabɓe fuu fa laaɓa ƴiwde ley o nokku ley jonte garoje. ko wana fedde musel en senyine be sappo je leur octobre hitande 2016 syndicat ngaji kewdi gondi wadde foda mi foda e lamu o be fuko be ndartata be nede yarude yeso bangal gundam e kake gollede majere chaktinde wadde yonde remo be habu be kuliti metti mabbe ko CMDT wi kana ardina yeso fedde mabbe de neddo mo yidi fabe jode fam kaden Mamadou Sama Seku
Chagal balɗe joyi murtere golle syndicat janginoɓe jande duure puɗɗi altinere sappo e go'o lewru octobre murtere wonde balɗe joyi caggal muɗum soni wala ko bilti ɓe holiti wadde murtere nde kadi wala muɗum ñande nogo jeegom lewru octobre hitande 2021 e wi syndicat o holitiɗo yama jaati hitande jande mawuri mursa soni huncinaka hoore fa hande ñande altinere nde batte rafiyogol ñamadiji mabɓe bangal imadaraji covid-19 golloɓe UNSP gaɗi murtere jonde nokku goto le gollirde mabɓe ne ana wara jonte ɗiɗi hande fedde snesip jande duure FLSL to kabala toon fuɗɗi mutere golle nde wala kaddi hakkunde himmeji ɓeɗo murtuɓe ɓe na woodi ñamande leroji ɗiɓe golli e leko ƴaɓɓi bangge goɗɗo dun golloɓe marché public puɗɗi noon mutere nde wala kaddi ñande nogay lewru septembre hitande 2021 ɓe sindi ɗum ñande talatare joyi lewru octobre hitande 2021 e wi ardiɓe ɓe ngol sindigol yo caggal ko sentad dardiɓe wadde newa muña le kabaru kaltidal ɗum woni ko holliti secrétaire général o
dental baale remoɓe ha bo le mali ana gondi holitinde metti muɓen e joƴingol bureau keso national noon bureau remoɓe ha moɓe collectivité sembe joƴinira ɓeɓeɓenoɓe wonɓe nde fedde kayfi CMDT holitinde wiide ana anniyi feccudeɓe wattu gonɗen joni CMDT kay wala fo ko jaɓɓiwide dow o kabaru keñanɗo bamako ɗo projet noddirteɗo chilids na du l diris fuɗɗi golleji muɗum ley leydi meɗen ndi ɗum waɗi ley ñalluma adna keƴƴanaɗo ɓiɗɗo debbo keɓɓe ngo hakkillo yo pelle réseau ouest africain des jeunes femmes leader plan international mali kañi e terre des hommes mali fanda muɗum yo fa rewɓe ɓiɓɓe rewɓe daronno wattude e koyɗe muɓɓen bangal ɓamugol dabareji fa ɓeydoreene fam keɗɗene Mamadou Sama Seku e sita sidduɓe
maccukaku suddede ila yonali ngutukol jandeji e ko nde muɗen goni tiallaji yirwere ndewoyi fewde oɗo kabaru o komani ɓe hakkeji ndewoyi holti wiide ana hani gila low kabaru muɗum ƴewte keɗɗanna constant cuna kanko ni horejo plan international mali
katonne solini enni wakati walle ayi an sugabe rewbe ko heewi ko wala e jande nyaw coronavirus ondu hewtin torraje hewdi fa cuudi likkol ko fuudda to natin sabe hanne badi rewbe ko heewi wattama e dewle de wela yonki mabbe soni wala badi rewbe kay sugabe jogodo fu nato dane wotere yalla ben heba semme sulda yalla ko be tawtam ben heba dun
wakil son pa respecti
no wakati juno kay yogabe holti wiide sabi lamu ko be siraji ko manidi hakkeji ndewoyi huncanaka hoore keɗɗana Aliou Mouhamadou Touré hoorejo heeƴo hirnange runde afrique humaninde rewɓe ardiɓe
leydi ni wonɗene muɗumni yo lewi ɓamani sariyaji deɗi batatake en signinan talki hewɗi ko hollitita sariyaji ko heewi de a tawan ley muɗum laamon gollirta ɗum ɗum ana wadda tordaji ko heewi ley maral meɗen a fa wattade yimɓe ɓe hakke mumen hani yoɓede ɓe soni walani gouvernement o haaɓa ɗi kulleji caggal so sariyaji ni baten kabaruji ɗe yarana wodiri
harmonisé avec la législation
oɗo projet chilit na waɗa imadara bamako ele région ngaji kulukuru sikasu sigu moti e tumbutu
coggu nguureji ɓuɗɗi horsude fana ana keddi ana ɓeydi ley lumoji capital leydi men di ɗin ñamriji ana henna maaro nebbam fayottade liƴƴi fewde e kabaru muɗum somotoɓe e jagotoɓe fu juuɗa e metti muɓen fa ɓeydure ɗen famo sita sidiɓe yottaki le lumoji yogaji anni ko heɓɓini en du faccitan kanko e Mamadou Sama Seku
ɓamde luumo hippodrome 1 fa wartande luumo médine coggu ñamrede ɓeydigen le o wakkati ɗum ngo holliti sonnoɓe ko heewi muɗum
ne ɗitude nebbam wonno temedere e ɓuuɗi capanɗe jeegom ka wakkati joni o yufa temeɗiɗi e deɓe jaɓa e hakkude nayyi e temedere gam jaga kay yufa uñaji nayyi e temed ɗiɗi ndenno kilo goto yo ɓuuɗi capanɗe jeenayi mo stocke so o yo ɓuuɗi capanɗe jetti
woni lewɓe ko holliti wicci en luwoji ne coggum ɓeydigue ana ɓuuri lebbi hanne ɓe holliti ɓeɓe anna ko woni saabe tiiɗala ɗi ñamiriɗi
tomati carotte e kañe liɗɗi foof na tiiɗile luumo amen hande kilo goto liɗɗi ɓuraɗi yo temedde jetti saguira tomati temedde joyyi hande yo ujunere ndenno cogguji ɗi foof ɓeydigue wakkati joni o
miccitina jama o caggal ne laamu waɗi immadraji ne yalla ñamri coggu ana ɓuyto de fa hande ñamri ana tiiɗile genni bamako ka e nokkuji ko heewi le leydi ni
kabaru COVID-19 talata re sappo didi lewru October 2021 kanan kobe doktore en kolektivite himbe noga e go honi be nyaw on nange sappo ni santanabe goto jiwi ko natle leedi meden di warde handen himbe ujinaji sappo e njoyon e tembe njoyon e sappo e go honi be on nange santanabe ujinaji sappo e nayo tembe tato e chapande e jeno e didon be o accayo tembe njoyon e chapande e njoyon e nayo kedden joni kabaru acti COVID sakirabe hedibe janwari e modon alalbar e alkamisare fu acti COVID nana hokko on hala landade landi jiddon landade docteur en yontrende docteur Hammasidibe kumunido haybude nyawuji point focal sudu docteur kay kanyu notto landimo keddena jabuji makko
docteur yalla laldare nado mo nyaw COVID-19 woni mum do leso goto ana wawi latal sababu wayti de ma nyaw on
Oui, partager le lit.
Yongonga, l'eldade net on a la khair sababu rabun diral nya COVID.
Il y a risque de d'avoir la maladie.
Yalla bodi ana wawi latal sababu wayti de net do ge nya COVID-19 on.
Non, le moustique ça on est formel.
Bodi kay wa fi waltinde nya COVID-19. Andondun yimo fofu hultay dun fa do gonden do.
Moustique peut transmettre la maladie à coronavirus.
Joddar so halda e neddo mo nyaw COVID-19 woni mum tawi a memay dum ana wawi latal sababu wayti de ma nyaw on
si la distance réglementaire est respectée
so seraji rentourde di tabama chadela ngala neddo na wawjati gaji dade e nyawdo COVID-19 no odo jogola odo tambe kinoto den no nyawdo e gondo bangi mako fuf denoto
si les mesures barrières sont respectées
yalla weedon dirde kulle hakune jeeyo kan e choodo ana wayi latal sababu wayti de neddo nyaw COVID-19 on
oui il y a un risque c'est vraiment un facteur
eyo yo sababu jati kamba dum ko COVID o nati leedi di lumuji yowaji udama sabe kilian hebe ngaran den so ni won duudo nyaw hakune mabbe o memi kalisi madun no kudde godde mo totata yibe den so kilian o tawrama nyaw o tan raban commerçant hedibe fuf
je change entre client et commerçant
to kadu baruji pawidi do coronavirus on e tiabo hedade hejoji studio tamani
Sijo Tamani de Faba Muya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Kabaruji le region ngaji meden di en jaranali lam kay tomora onoku gondo le cercle bafula bebe collective le chakide yontere jabbenende hendu mon waddon kumbitundu ciudi kewde ka jettoji Allah bi yonki fu wada e imadara jamare de fabar be totti dallaji torramudum hewti be collective de wadi fa ciudi kewde kebe mo intine yambere joybe de kawrital sukabe jokobe wombe e syndicat ngaji timmi altinar jabbenende to seguto sesdi mudu ana fawino do ti dallaji bangal kaltal sabe hewgul syndicat ngaji ko yata sukabe jokolbe chapande taton kawri o batu be yurbe le region ngaji di fu be cultivir ngal kawrital baldi bal etati acci hakke INTM e CSTM do golidal foundation federic ebert kunchani be hore sakita be do kadu di kabaruji ka andani fu do ba hebudi do www.studio80.org na do fa kettino don di noddon numero 37321 wassalam kubori himbe ujinare e temere jeddan wonnobe nyaw ubal accayle hitande 2020 don ko docteur en collective de tiagal ko yewto goji ngada lele di Ghana Kenya e Malawi organisation mondiale de la santé don OMS holiti altinere jagon lewru holiti jagon lewru octobre ndu wiide le runde afrika don baleri sahara ndi vaccin wona way nautere de fa sawrure sukabe o vaccin nodirte do RTSS mo ina do laboratoire esaka yo jabu tewtungoji malinkobe hewbele tewtungoji malinkobe hewbele leydi meden di do ni ko horebe centre mobbe kuminita habude bubala le mali holiti wide sini andari no bubala o hewiri sembele runda afrique de sini o vaccin OMS wi ana way nawterede joni dum ana beli nande ana mo isanet wonno ko professeur Alhassan Diko holiti wide kanko won e unité de recherche clinique do ni jodi beto buguni e wolse bugunda safareji fa bidure den famuke den ko wi Mamadou Samaseku
Le vaccin a une efficacité sur
nafakaji vaccin o yo le bikiwdi ka odo nafaka o won kaddi ultama wiide su fesgul wadama sato fuf den dum be dorto nafa faba amene le golle vaccin o woni wattu mo wadama fudode yiriwere nyaw o ko buri hewde adadu nyawbe e maybe butoto san non ko non dun so odo sifa o huntina ma hore nafaka vaccin o bo yan hakke dum bikiwdi landul ma da sta gor fuf na wawi notrade odo vaccin o hewti sukabe ul fuf tampude jungo odo nyaw o denno iwde lebbi joyi fayotade dubi joyi bedo pertana ngol fesogul kanon men gondi imbadaraji yalla ciagal dubi joyi odo vaccin o heba wadede so bangal notrugol mudun leledi mali ko burno tidde yo hebude yamrore notrugol vaccin o jonkay hewti dum hebama gollirde hertanade imbadaraji kewal e fecugol vaccin o hinoto kabar mudu ta irdun be njawna gulliji di de yalla lede runde afrique na baba hebde dido pikiriji so landul ma hono fofu mo jidi hinade golle mudun leedi mali andon yu vaccin mo lede fof hasindini denno anahani leedi mali di dun mo wada imadraji lam ko be hulta piltal mabbe yalla jamarande na heba ndawtorade vaccin o andon dun o do vaccin rtsso min gollano do mudun gilanden min gondi dun e lugaji guddi di golle yimudun njari yeso so ni kamar mudu hebi lawul huncana hore kewal vaccin sabi honno le kabar covid anhani sifaji kewdi vaccin mbawa hebede so gulidal hakuna amen fedde humanide habbo nyaw kubal andon idum feewi fay wakkat junom ne gondi be kaltidal no min kuncanta hore yilaji oms andude hakika no min kinto guliji di le korata ko andon nafaka odo vaccin o du nyaw o meda kay yede so ne min kinike dun leledi men di honno dum holita siki wala en kaban hen sagu mede sabi ando le kabar andal science anhani guliji di ngade honno di holita ile lugaji
en matière de science il faut laisser les données parler.